Leo ni Friday, leo ni koba, nipate VIP na madema wana bra. Na niko maji na zimeshika wa, leo minaona nitazima hapa bra. Niko na mbogi na wote ni maodi, na tunakanje zimejaa mfukoni. Pombe ni mingi na watu nda watoshi, wekata maji usijali bill on me. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada. Ita waiter mi mjaka heavy spender. Unaitwa nani?
Naitwa Brenda.
Unakata konyagi na chesa ni mrenda. Vile na kuono unafanana na lavenda. Anyway, ebu ita bartender.
Kuja, kuja.
Alete mzinga mbila lafitishe tena. Na by the way, leo ntakuteka. Sitajali ata kama unanyesha.
I say bills on me.
Nalipa kila kitu bills on me.
Bills on me. Nalipa kila kitu bills on me. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada.
Wanacheza na dudu wakipiga manduru. Mi hapa ni manduku nikiiva na mandugu. Niliwashuku jumi utumia njugu. That's why baby unaona niko na nguvu.
Wambi yediza ndio bada, bada. Mindo bada, bada. Wambi yediza ndio bada, bada.
Nipe kitu nikapige tunani.
Oh 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 oh.
Katika na mi. Nipe kitu sinipige tunani.
Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada.
Wambi yegeza ndio bada, bada. Mindo bada, bada. Wambi yegeza ndio bada, bada. Mindo bada, bada.
Luku sunajua mini drip boy. Sija parara kama wale ma boy boy. Kimaisha my life niko stable. Leo na kuchota juice sija settle. Hapa kwa table ni cognacs red label. Mashada zinawasho hapa akuna kunego. Mayengs wana bamba utadhani credo. Na beat ni ya shifo na si ya seno.
Wambi yediza niyo bada, bada. Mindo bada, bada. Wambi yediza niyo bada, bada. Mindo bada, bada.
Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada. Wekata maji kama papa, zako zikishika washa kashada.
Call me Desian.